They said not little lange, just a face, not little last. But you see, un tulo si si pio sam di pushile tapumelela. All these scars on my back, Cindy Pelela, I'm on the right track. Here to stay, andinda undingo enu isamile dinesipi wo. Here to stay, andinda undingo enu tandi te tandinda wo kandi si tandinda wo ndiacho. Hukundi chongela pansi bekulula. Tandizi tandabuza imihla nemihla. Ndabona ukhanya ngenxa yesiphiwo sam. Nenkolelo yam ndihlala ndiya phambili. Here to stay andina undingowenu isamile. Here to stay, andinda wo dingo wenu. Tandi te tandinda wo kandi si tandinda wo ndiyacho. Abetiteka ndiza kubakhumbuza apho suka khona ndendihlule buko. Abephikisa ndingqina ngobomi bam ebangakwetha konke inyithwe ndiyaziyo. Here to stay
andindawo ndingowenu
isamile ndinesiphiwo. Here to stay andindawo ndingowenu thandithetha ndindawo kandisitha ndindawo ndiyatsho. Tandinda wo ndiyacho.